wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo reedeenta sawka iyo manadhaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya daahir cabdulaahi cabdi iyo waliba uso magaalada baydhabo ka daafuray tababar ku saabsan sharciga dhulka dowladda koonfur galbeed oo longobda iyo wakiilada guddiga qorsheynta dhulka ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya. Tababarkan intuu soo dareere iyo waliba wakiilada guddiga qorsheynta dhulka koonfur galbeed soomaaliya la ka baran doonay caqabadaha sharciga dhulka oo markaasi ku koobaya sidii xitaa in la fuliyo, sidoo kale wakiilada iyo waliba la baran doonay shaqo hooleedka iyo ka shaqeeyi doonaan. Wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo reedeen dhisowka iyo manadaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya daahir cabdulaahi cabdi doctor goh iyo waliba uso waramay muhiimadda tababarka uu sameeyaa
insha allah taala way fadaane sidii dowladnimada haajirtay inay nagad qaybna ka ii armoon dhulka marka insha allah wali fadaane madal raayisha inay oo kulan ama seminar waltar leh in meelaha ka baha inay wali su'aalo ah muhiimadda ah oo sharaf uu ka saabsan la iswarsado ka baadana wala nagadaan wal oo lan si abqaaday qorshe dareereen insha allah way basin ku soo yimid barad dulqaad ka soo bidan in soo bidan in armoon ka faayeystaan sababta focal point ee dadka jira sababta lan ku weeri muhiimadda way gudiga jira oo arimaha dhulka la aro oo heer wasiir ah hadhowdi warbixinta oo isan inta ka aragday mas'uuliyadda wasaaradooyinka la nagataan ka baadi wasiiradoon gudbi doontaan ma fadaan hadhowdi in wasiir ar mal raayish ana anna maab qof min roogna wasaaradda qof roogi majir qof la socday malaha tababarkaas qofka qaaday majir min arum iyo fadaan wasiirada kala nagadaasan wali tababaray meel ilaah ka jeediyay sheegasan an si gudbiyaasan marka isan oo bulshada nasi gudbi doon marka howlo hor yar ma insha allah way fadaan dulqaatan mal raayish way marramad imar sadad maad naqay waata allah subhanahu wa ta'ala kasukow UN habitat oo mal raayish dr hasan oo eedniin shaqeeylan soomaali ah oo runtii mal raayish waqti shay markii saayid in shaqeeyo mal raayish kasukow waqti shay imhore inii mal raayish sharaf hir galo dadka tababar la siiyo marka runtii hasan keen maad naqaan insha allah engineerka soo kala soo maad naqaan mal raayish oo walaalkana ay urarbay dhaw ee baysani ah oo dhulka iyona nadaam kisi dilan insha allah ay jiri hanun ka soo wasaaradda ee mal raayish aan kaalmayahay marka ayna baydhowlay managadaas diilaha indiina ila iyo gobolada kala deeri doon marka way sinka fadaana insha allah isanka dadnagataan dadkii oo gudbi fadhi fariintaas gudbi fadhi nagataan intaas arfaday marka ka faa'iideysi fayl insha allah ay wada shaqeyn fayl shirkaan seminar kan in furinyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.